ntambulira wakulu nga sina kintiisa bali muze wamanyi kwenasenga mulamu pologoma ya Yuda kwenasenga mulamu yanyiga emitima kwenasenga mulamu yagaba byonna kwenasenga mulamu ye Katonda wa byonna.
Every single lie that tries to cover me.